Blog Talk Radio.
Kuko watabara igitaragaro none twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza dushatse wese araturya kamira iyo dushatse kukuvuga ibiki niko batwongeramo intundu ari uwapfuye n'uwarokotse twise twahindutse imyago ari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazi y'imbohe none ejo ku gitondo bakabohorwa ngo bari imana imize mpanoke ngo batubangamye izina ryacu wiyamagika ntitukuve wari umusore utagira uko ubusa ari uburangaye no ku mutima none turiye mu ntwari turema za tundi mu kindi
nararushoje nzarusoza ndaje rwego imfura ya jambo ngaruka ku ngoma y'imana dore mu rwuri nta mushumba
yego ntwari yaje
batatanya za mpanoke imitima yuzuyemo intimba bakabohora izo nkoramaraso ngo zize zose icyo zatembiye bakunga ubumwe na banga babo bagatonesha babaturiye ngo bo baturane nta mwaka bagatatanya uwaruharaniye ibihanga ryatabaje ubwo abagome bagahabwa inteko bakabona icyicaro tugahezwa ngo intwari niyaruhekuye humura rwanda waratubyaye twese ntituzabe ibigwari igihe kiraje rubemo abarwa urwango ruzime ducane uruti mbwa n'ibisambo bivuna umuheta bavunyi babo bavunagurike intwari nazo ziranga intwari ntambara isigare mu mateka rutabagisha mbaye gakondo rwanda ihundagara abahanzi umuco mwiza ubwo wandare wanduze ishyanga ryaha naho amahoro atanganwe n'amategeko abatayazi bayanywe nk'umuti imiti imiterere mu gitereko
ubwoko bwanjye mwihishe ndababaza
Arakoze cyane Sankara Habyarimana ati nzababaza ubwoko bwanjye mwishe nzababuza kubera umushumba nzabangira urwango mwabikoranye nzabaziza n'ubugome mwabicishije. Iyo ndirimbo ye rwose ihora ifite rwose kivuga gikomeye cyane kiremere cyane 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 iyo umuntu atekereje ubwicanyi bwakorewe Abanyarwanda ubwoko bw'Abatutsi bw'umwihariko ariko n'Abahutu barimo bitewe n'ababikoze bikaba byarakozwe na za MLND CDR bigakorwa na FPDMI kandi bose bibasiye n'Abatutsi hagataho ngaho. Igitangaje kuko ntabwo Abatutsi bishwe na MLND CDR yonyine ni nabyo muri aka kanya tugiye kuvuga kabone nubwo yari ruvumwa nyine yishe Abatutsi iratemba yabitabashe kwica nuko itabishubuye itsembatsemba n'abahutu batavugaga rumwe nayo mu yandi magambo wifuzaga imibanire myiza y'amoko n'imibanire mu buryo bwa demokarasi. Ibyo rero turabivuga buri munsi tuzabitinda ariko uno munsi turi butinde cyane ku bwicanyi bwakozwe bwakorewe Abatutsi b'Abanyekongo b'Abanyekongo b'Abatutsi mu Rwanda ndetse no muri Congo bugakorwa na FPDMI kandi yabeshyaga ko yaje izanywe no gushyiraho nyine uburenganzira bwa muntu izanywe no kurengera Abatutsi bari barerenganyijwe. Nibyo nubwo MNDCD ikunda kuyakane ko yari ukuri. Tadisha kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9 n'iminota 7 isaha zi Washington, tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 8 isaha zi Paris Bruxelles n'ahandi murayi bwo hagati, tukagira saa 4 z'ijoro zirenzeho nazo minota 8 isaha z'Kigali, ndetse nanakwibuka musoni yatugiye gukorana kino kiganiro London ni saa 2:08 z'ijoro birumvikana. Uno munsi turi kwa gatatu tariki ya 9 Werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri na 2018, tukaba rero tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'Abatutsi b'Abanyekongo. Aha rero niho natangiye mvuga kuri ya ndirimbo ya Sankara Habyarimana rwose nako ni nabyo yavugaga mu by'ukuri ati mbese ninde wabwiye ko abagugwe nabo ari abana b'abantu ati mubarimburira mu makinamico mutwongerera intimba abanzi baduteye abanzi nuko bemere ndetse de ati mbese niki cyabateye kugaba ibitero mu Banyamurenge murimbura ubwoko bwanjye shenge mugakora ibyo baso batatinyukaga. Ibyo rero base ba Habyarimana batatinyukaga barabikoza muri Mende CDR by'umwihariko Kayumba Nyamwasa wari ubereye ku isonga muri ubwo bwicanyi twarabivuze mu kiganiro kishize cyo ku itariki ya mbere kuwa kane ushize. Nyuma yaho hashize iminsi ibiri asubira mu nyuma, tugere kubigarukaho kandi si ikiganiro kimwe gusa tuzagenda dusesengura kandi dukubitira ahagaragara ikinyoma ku kindi mu byo yagiye avuga. Ubu rero ikiganiro nk'uko navuze mu kanya inyito twagiranye ni Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'Abatutsi b'Abanyekongo, iki ni igice cya mbere. Ariko tuzakora n'igice cya kabiri niba ngombwa n'icya gatatu muri kino kiganiro mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe. Ndabashuhuje cyane nshuti bakunzi ba radio Ishakwe, muri kumwe kandi nk'uko nabivuze mu kanya na Bwana Jonathan Musonera umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Jonathan waba uriho nyumva mikuru yafunguye.
Ndakumva neza Joseph.
Uraho.
Muraho neza amakuru yahi wanyu.
Turaho turahumeka ku Imana ishimwe.
Ya. Reka ngushimire cyane nanone uyu mwanya mwiza waduteguriye iki kiganiro. Tugiye kongera kurebera hamwe nyine ubu bwicanyi bwa FPRDMI n'abambari bayo bwagiye bukorerwa impunzi z'abanyamurenge cyangwa se z'abagogwe cyangwa se impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Nkaba rero nsuhuje abakunzi bacu badukurikiye n'abandi bose bumva ururimi rwacu, mbararika kugira ngo baze dufatanye kandi nshimire abo bose baduha inama mu biganiro byacu tukarushaho kubitunganya neza. Nagira ngo rero abo bose mbashyire mu maboko y'Imana baze dusangire ibitekerezo kandi mbizeza neza ko ukuri kuratsinda. Murakoze Joseph.
Ibyo uvuga ni ukuri gusa ukuri kuratsinda gukomeje gutsinda kandi abanyarwanda benshi bakomeje kwitugira bati mukomereza aho ngaho bati nubwo mwumva tutavuga cyane turabashyigikiye. Amakuru atugera ku buryo bunyuranye tukayasangira Jonathan ngira ngo hari menshi ufite bityo rero nubwo ukuri kubabaza nubwo kuryana ariko nicyo kintu tubuze gikomeye kurusha n'ibiryo. Turashonje mu Rwanda naho abantu bahungiye ntibaba bishimye ntibabanezerewe ku indwara yo kutavugisha ukuri. Indwara yo kutagira ubutwari bwo kuvugisha ukuri irakomeye cyane, iyo mu byatumye nyine tubikije.
Ntagikwiye kuryana kuruta amaraso y'abana b'abanyarwanda amenwa buri munsi abantu barebera bagaceceka abandi bakavuga ngo nimuceceke nimusigeho mwo kubivuga. Amaraso y'abana b'abanyarwanda amenwa buri munsi muri iyi myaka yose ishize, abanyarwanda ntibigeze bagira gahenge ko kutamenerwa amaraso. Ibyo rero nta muntu n'umwe uzatubuza kubivuga, uwo bisharirira bimusharirire, ariko ukuri kwanze byanze bikunze kugomba gutsinda. Wakomeza Joseph nicyo nagira ngo
urakoze cyane rwose abadusaba kubungabunga ubusugire bw'ikinyoma n'abanyakinyoma rwose kongere tubahakanire ntabwo tuzabikora, ahubwo twarakererewe tugomba ndetse gukubita ikinyoma hagaragara ku buryo bwihuta kandi kenshi. Jonathan Musore rero ubwo duherukana nawe kwa kane w'icyumweru gishize tariki ya mbere z'uwerurwe mwaka w'2018 twagejeje ku bakunzi ba radio ishaka ikiganiro twise mudende 1997 Colonel Kayumba Nyamwasa yageretse ku bacengezi ubwicanyi bwari bwakozwe na FPRDMI kugereka ku bacengezi b'abahutu, no kuvuga abahutu muri kintu cya MRNDCD biyitaga icyo gihe abahutu mu by'ukuri bicaga n'abahutu bandi batavuga rumwe na MRNDCD bari batabakurikiye. Ariko rero kuri ubwo bwicanyi twavuze kuri ubwo bwicanyi bwa mudende ndetse n'ubwakoreye ahandi hamwe na hamwe ntabwo ari bari babukoze, ntabwo tugomba gufasha FPRDMI guhimba ubwicanyi buhimbira abandi. Niko byagenze icyo gihe kandi birafata binagira n'ingaruka zikomeye cyane ku Banyarwanda no kuri Congo. Inyito rero nyisubiremo y'icyo gihe yo hashize icyumweru kimwe n'umunsi umwe yo ku iyo tariki ya mbere Werurwe yari mudende 1997 Colonel Kayumba Nyamwasa yageretse ku bacengezi y'ubwicanyi bwari bwakozwe na FPRDMI. Ubwo bwicanyi bwa kinyamwaswa FPRDMI yari irangajwe icyo gihe imbere muri ubwo bwicanyi na Kayumba Nyamwasa. Ubwo bwicanyi yari bukoreye impunzi z'abatutsi b'abanyekongo tariki ya 10 z'ukwa 12 umwaka w'1997. Tariki rero hashize rwose iminsi ibiri twamaganye ubwo bwicanyi bwa kinyamaswa n'ikinyoma cyaboherekeje Kayumba Nyamwasa yakubise aho ngaho guhera tariki ya 11 z'ukwa 12 no kuba bukeye bwaho. Umunsi umunsi w'Umunyamerika kazi ukomeye Madeleine Albright yagomba kugera i Kigali bikaba bisa nk'aho ari cyo mu by'ukuri byari bigamije kugira ngo nyine Umunyamerika abone ko ubunyamaswa bwa Mirende Cedric bukomeje mu by'ukuri bihisha ubunyamaswa bwa FPR Guimard kuko bose ni bamwe bose n'ubwoko bumwe bw'abicanyi b'abagome. Kuri iyo tariki rero ya 11 Kayumba Nyamwasa yazindutse avuga ati nyine ati byose byakozwe n'abahutu mwarababonye uko bameze batema abantu imipanga ijojo amaraso bakayimanika rwose bishimye cyane ko bakoze igikorwa kandi byose byose byarabaye. Ariko rero abandi nabo bari barakoze ubunyamaswa buhisha bitagabanya ubunyamaswa bwa Mirende Cedric. Tugarutse rero kuri iyo tariki ya 3 Werurwe 2018 tumaze gukora icyo kiganiro cyamagana ubwo ibyo binyoma bya Kayumba Nyamwasa. Hashize iminsi ibiri gusa dukoze icyo kiganiro Kayumba Nyamwasa yaje kuri radiyo itahuka twashinganye nawe tariki ya 25 Gashyantare mwaka w'2012 ntabwo tariki ya 29 nk'uko abateruzi b'ibindi nyine bamuhako babeshya. Aho rero Kayumba yaraje kuri radio twashinganye yari ifite indangagaciro zikomeye cyane zo kuvugisha ukuri no kugutoza abanyarwanda dore ko ari cyo kivuze kurusha n'ibindi byose mu by'ukuri. Baraza bakora ikiganiro na Serge Ndayizeye n'abatumirwa be ikiganiro bise General Kayumba Nyamwasa arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba. Jonathan rero urumva ko iryo jambo ayo magambo yakoreshe ngo General Kayumba Nyamwasa nyine icyo kiganiro rwacyo General Kayumba Nyamwasa ngo arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba. Nyuma y'icyo kiganiro twari twakoze kwerekana ko ari kuri wari ku isonga mu kuzica kandi yarangiza akaza kubeshya ibyo bintu urumva ko nubwo harimo abantu birya mu matwi nta kuntu twagomba kubyihanganira. Kandi muri kino kiganiro tugiye gutangira ni mbese ni nk'umusogongero kwamagana ibinyoma bitagira ingano bikubiye muri icyo kiganiro cyo kuri iyo tariki ya 3 z'ukwa 3 2018. Muri kino kiganiro twise Kayumba Nyamwasa yongeye kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi b'Abanyekongo. Tugiye kurebera hamwe ibyo yavuze. Tugiye gutangira igice cya mbere cy'isesengura ry'ibinyoma byinshi cyane, uburyarya, uburiganya, ubugome rwose muri ubwo buriganya n'agashinyaguro bikubiye mu mvugo y'uwo mutumirwa w'icyo gihe wa Serge Ndayizeye ariwe Kayumba Nyamwasa. Nawe kandi byibutse akaba ari umwe mu bashinze ino radio, iyo radio itahuka kimwe nawe Jonathan Musoni nanjye Joseph Ngarambe, tukaba twari twarashingiye kuba intangarugero mu kuvugisha ukuri ku bintu byabaye mu Rwanda, ibyaje nyine kunanirana kubera Nyambi ya Mirende Cedric na FPR Guimard. Abantu benshi batangiye no kubona dore ko kuva ubwo yego birirwa bavuga ngo byose Kagame ni ishyano, ni gishitani, ni nyamunze. Ariko Kayumba nawe ni shitani, ni nyamunze. Turabibaza rero muri kino kiganiro Jonathan, bimwe mu bibazo by'ingenzi ari byibi twibaza tutese harya ubundi niki cyatumye izo mpunzi z'abatutsi b'abakongomani zihunga, niki cyaziteye guhunga. Hari uko Kayumba Nyamwasa mu binyoma byinshi asa n'ubisobanura, nabyo turi bugerageze kumva aho dukeye, ariko tuzagenda twumva n'ibindi mu biganiro bitaha. Turaza kwibaza tunasubiza tutese ni uruhe ruhare rwa Kayumba Nyamwasa, dore ko twari atarwibaje byose biba ari Kagame, ni uruhe ruhare rwa Kayumba Nyamwasa yagize nk'umuntu wari ku isonga muri FPR Guimard, ni uruhe ruhare rwa Mirende Cedric muri uko guhunga kw'abatutsi b'abakongomani, kuko nayo irarufite. Buri gihe ntituba tugomba kuyibagirwa kuko rimwe na rimwe Jonathan urabizi tugira gutya twavuga ububi bwa FPR Guimard, abo muri Mirende Cedric bagashyekerwa kumva nyine bo bibahanagura ibyaha. Nta kibahanagura ibyaha, mu yandi magambo na amahano muri Mendesede bakuriye gusa nyamunsi ya ruhinde nyamunsi mu byukuri ni ku muntu yabyita bityo rero inyungu nyinshi zikaba zaragiye kuri FPRDMI ariko bose ni bamwe ikindi rero turwibaze muri kino kiganiro cy'uno munsi ni nk'umusogongera mu byukuri ikindi turwibaze mu guheruka ni ese impunzi z'abahutu b'abakongomani nizo zibahe kuki zo Kayumba Nyamwasa atazivuga kuko muri abakongomani bavanywe mu byabo Jonathan nko kubize harimo n'abahutu abo bahutu bose ko batari mu Rwanda ese kuki batagiye mu Rwanda ngo bahungire mbaze ikibazo nzi nka mwarimu kuki abakongomani n'abahutu batahungiye mu Rwanda ibese babaye nako basigaje kuko benshi barapfuye benshi banishwe nyine muri iyo kampanye yo gusenya mu gusenya ziya nkambi z'abahutu bari bavuye mu Rwanda bagiye bicana n'abahutu umuhutu wese n'abahutu bakongomane barabishe bica n'abahutu b'abarundi basanze aho ngaho ibyo byose nyine kurimbura abahutu byari intego ya FPRDMI bigaragara ndetse bikaba bitanga n'igisobanuro n'igice cy'igisobanuro cyangwa igice kinini cy'igisobanuro ku mpamvu hari habayeho no gutsembatsemba mu turere twinshi two mu Rwanda batsembatsemba abahutu abo muri FPRDMI twari no kuza gutura abatutsi mu yandi magambo tumaze iminsi Jonathan tujye tunibuka ibiganiro twakoze dukora byinshi bikomeye abantu benshi badushimira hari ikiganiro perezida w'Ishakwe Théogène Rudasingwa yakoze abwira n'ibibiri yabwira abakunzi baradishakwe ibyerekeye imyumvire ku byerekeye ibibazo by'amoko imyumvire yabari ku isonga rya FPRDMI aribo Kagame Kayumba Nyamwasa na Kabarebe James aho yavugaga nyine uko babona abahutu uko babona muri rusange baba barize batarize abanyabwoba ni abanyabwenge buke abantu banyakavuyo n'ibintu byo ngibyo twarabiganiye si cyo kiganiro cy'uyu munsi ariko muri ibyo byose habayo no kubatsemba nyine ngo batuze abatutsi mu by'ukuri si nacyo kiganiro cy'uyu munsi nacyo tuzabigarukaho kuri izo mpamvu zabiteye uyu munsi gusa turibanda ku byabaye mbisubiremo harya ubundi n'iki cyatumye impunzi z'abatutsi bakongomani zihunga hari nibyo byo kujya kuzituza mu Rwanda kuko babizihatiye kuko bumvaga ari abakongomani abantu bumvaga ari abakongomani baranabizira havuyemo n'ababizize turaza kubivuga noneho rero n'uruhe rwa Kayumba Nyamwasa ejo bundi wigeze nyoni nyinshi akavuga ngo byose ngo ni Kagame ngo rwose ngo abakongomani navuganye nabo nagiye nganiye nabo tugiye kumwumva Jonathan rwose ntakomeje gutinda reka dushyireho Kayumba mwumve hipokrizi mwumva ubufarizayi mwumva ubutindi n'ubugome ku bintu tuzerekana nako twaranabyerekanye bimwe ariko tuzongera tugezane n'ibindi bimenyetso bigaragara ko ari umunyabinyoma umuntu rwose utagira ubutwari bwo kuba yavuga ati ibintu nabikoze mu mbabarire ubugwari gukinisha abantu kandi ibibabaje akagira nabimufashamo Jonathan reka tubanze twumve nyine agapande gatoya rwose tuzaza n'ipande byinshi cyane byo muri icyo kiganiro
ariko muri 1994 habaye impunzi nyinshi z'abanyarwanda zigiye muri Congo ibibazo nibwo byabaye abantu rero baraje bahungira mu Rwanda badaza mudende naje kubegera no kumenya nabo cyane aho ngiriye za Gisenyi muri 1997 icyo gihe naje kubamenya nkajya mbaganiriza tukajya tubasura kugeza igihe aho baje guterwa baterwa mu kambi ya mudende icyo gihe nari naryo twageze gufasha uko tushoboye tubafasha no mu gushyingura ababo noneho niho haje kuvaho abamwe bagiye ikiziba n'ubundi kandi yari hari abari barahabanje abari barambukiye mu ijwi ku ijwi bahunga baza hariya ikibuye abahavuye abandi nibara bagiye gihembe ibiganiro twagiranye byari bihe bo bumvaga baravuye muri Congo ariko Congo kikaba ari igihugu cyabo
Jonathan wumvise nyine ukuntu baje bavuye muri Congo bakajya mudende ngo bagaterwa ribo bateye ati naganiraga nabo ndabasuraga twaravuganaga ati barangije izo mpunzi nizo izimaze guterwa nyine nzavuyemo bagiye gihembe na kiziba ijambo rya Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph, nanone ngushimire. Ndagira ngo nsabe abadukurikiye muri iki kiganiro babanze batekereze ku kiremwa muntu, batekereze uko umuntu afite agaciro adakwiye kwamburwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa n'umuntu ari we wese. Batekereze impamvu tuvuga ibi kandi twerekana uburyo byagiye bikorwa. Ni agahinda, ni ibintu bibabaje, ni ibintu umuntu wese ukunda ikiremwa muntu, ukunda kumva ko atabikorerwa ku mubiri we, akwiye kwishyira mu mwanya wundi kugira ngo yumve neza ubu bugome bwa Kagame na FPR-DMI n'agatsiko kabo kari kayobowe na Kayumba Nyamwasa na Kabarebe n'abandi bagenzi babo bakoze aya mahano, bashyire mu bitekerezo byabo bibaze bati se ni iki gituma Kayumba atinyuka kuza kuri radio gushinyagura ashinyagurira abo yahekuye ahangaha muri iki kiganiro yakoze ejo bundi. Birababaje kubona umuntu ufite ubwenge utekereza niba ari wenda kibugira ati yakagombye kuba yaricecekeye biraruta, cyangwa se akazaza mwe no gusaba imbabazi avuga ati narahemutse byari kuruta. Ariko ibi ni ikikwereka ko kuri we kumena amaraso ntacyo bimubwiye, nta nicyo bimutwaye. Ikindi ngira ngo nanone ntibagiwe, nanone nshimire Marara we wagize reaction vuba akimara kumva iki kiganiro, agasubiza ku byo Kayumba yari amaze kuvuga, akanabisubiza koko wumva ko afite agahinda kuko Marara ni umwe mu basirikare bazi neza ibingibi uko byagiye bikorwa, ahubwo nkaba nasaba n'abandi bantu bari abasirikare bazi ubu bwicanyi ko bakwiye kuza habona bakavuga ukuri ndetse tukavugiriza induru aba bantu, yaba Kagame na gatsiko ke na Kayumba uri mu buhungiro ugishinyagurira abo yarimbuye atafite n'isoni zo gusaba bacitse ku icumu by'ubwo bwicanyi bwe kumufasha ngo basubireho ngo barwanye Kagame. Akibaza ko abo bantu ari n'ibicucu bamubazaga ibyo bazi, bariya bose bamubajije ibibazo bazi neza uburyo yabikoze, bamurushije ubwenge n'ikinyabupfura, bamubaza mu kinyabupfura we abikigwari baramuseka barigendera, ariko ntibayobewe neza uwabakoreye ubu bwicanyi. Reka noneho tugaruke kuri iki kiganiro yakoze aho avuga ngo izo mpunzi z'abanyarwanda ngo zagiye muri Congo, ngo ubwo nibwo ibibazo byatangiye. Ubwo rero ngo abantu bahungira ngo baraje bahungira mu Rwanda, reka ibi no kubitindaho tujye ku bya mudende, aho we ubwo avuga ngo yaje ngo kubegera no kumenyana nabo cyane ngo aho agiriye Gisenyi muri 97 aharavuga ngo icyo gihe ngo yaje kubamenya ngo akajya nabaganiriza ndetse akanabasura ngo kugeza aho baje guterwa batewe nande aha ko atabivuga Joseph zo kumba bare ni ufite ya audio yakoze mu matariki 11 yewenda z'ukwa 12 1997 aho bari bamaze kwica aba bantu muri inkambi aho ubwe yafunze yafashe abarindaga inkambi bakabakuraho mu gitondo inkambi bakarara bayiteye bakayica bakica abaturage barimo kandi urebe ukuntu bakoresheje ubugome bukomeye banakoresheje bamwe mu bana baba bantu bari warashyizwe mu gisirikare cy'inkota
aho bashaka kuvuga ko aka video aho yavuze aho yabwiye abanyamakuru nyine bukeye baraye babishe nabi cyane babicisha imipanga bicisha amahiri babicisha intorezo babatwika babatima
aho yavuze ngo n'abajenosideri
ngo n'abajenosideri reka mugashyireho rwose aho yavuze ati
ino
nkambi mubona n'iyi nzira karengane turiho turarwanya abajenosideri kandi tuzakomeza tubarwanye mu bimenye yabwiriho abwira abanyamahanga reka ngashyireho reka gufi cyane rwose
ngaka this is a camp of defenseless people this is a camp of people who are not claiming any property in this country who are waiting to leave and go to another country somebody comes and kills them here so all we are saying is that we are trying to stop genocide we are not fighting a war we are not fighting people who have got a political agenda. We are not fighting people who have got an economic alternative program to this country. We are fighting genociders. And I want this thing properly emphasized and made very clear to whoever is interested.
Ngayo nguko Jonathan nguwo nyine rero harabeshya mu cyongereza arakaraguru rimwe ariko abantu bazamurebe mu maso kuko hariho video barebe ukuntu asa mu maso rwose bigaragara ko anabeshya nyine hari igihe umuntu ubona nubwo yaba ari umukinnyi gute nubwo yaba ari umutindi w'umugome w'umukinnyi gute ariko bikagaragara ko ariho asisibiranya abantu benshi nzabibashyira ku rukuta rwanjye iyo video batayifite muzarebe ukuntu mu maso y'ibintu agaragara ko ari umuntu usisibiranyije muri ryo Jonathan
urakoze bwana Joseph aha niho nashakaga kugaruka aho avuga ngo icyo gihe ngo yaje kubamenya aza kubaganiriza aza kubasura kugeza igihe baterewe yabamenyaga abaganiriza abasura agamije iki aha ngaha aravuga ngo kugeza igihe baterewe ntavuga babateye ari bande nkuko aho ngaha bivuga kwari abajenosideri ariko nibyo kuko ni abajenosideri bya babo bo muri DMI ngo kugeza aho baterwa mu nkambi noneho bukeye nyuma yaje kujya kubafasha ngo gushyingura abo baraye bishe
abo baraye bishe
urumva ukuntu urumva ubwo bugome
sinisme
arangije
bivugwa kuri radio twashinze Jonathan twashinze
arangije impunzi barazinyanyagiza aribwo zimwe bazijyanaga kiziba ari nazo zarimbuwe nanone ejo bundi
ari nazo zarimbuwe ejo bundi atinje kubahumuriza rwose ngo General Kayumba ngo arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba abacitse ku icumu rye
abo ni abacika cumu bacitse ku icumu ryabo yarimbuye muri mudende ariko aho ngaho Joseph ndagira ngo uze kumfasha kuko mbere yuko bajya kwica mudende babanje kwica abagogwe mu nkambi ya Israel nkuko warabyumvise mu magambo ya General Habyarimana aha aho turi bubone uburyo bishe abagogwe banze kujya mu Rwanda bari mu Orient na Murekezi
Yego.
Wari wa yahoze ari umusirikare.
Hasigaye bose iminsi mike ngo ngo bayogoze iri nkambi iya nkambi mudende.
Aho ngaho hari mu kwa 11 muri 1997 inkambi iterwa mu kwa 10 z'ukwa 1997. Ariko nanone nkwibutse neza ko mbere y'ukwezi kwa 10 mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka 1997 bari nanone bamaze bishe abagogwe n'abanyamurenge
amagana byose
byari mafuta ni Kayumba ha kontrolaga niwe wa ibi byose niwe wabikoze arabizi
yaranabirangiza akajya kuri abaturage b'abahutu muri ako karere byo nabyo tuzabigarukaho ndetse n'abashobora kuba bamurega bari ya ba Medecins du Monde wa Espanyol ya dossier Espagne ko nayo ni muri uwo mwaka 1997 uko yabagariho yica abaturage niko yagariho abaturage b'abahutu niko yicaga n'abazungu bashobora kuba bamurega babivuga mu mahanga nkuriya mudirectrice wa Zamuramba mbere yaho amezi ni nako yabagariho yica arimbura abaturage nyine ngo na abacengizi bateye ngo na abaturage bahishe ngo nabo na abacengizi n'amahelikopteri n'iki byose muri ibyo bihe noneho kugira ngo nyine rwose nkuko twabibonye ushize kugira ngo bagerageze guhagarika iri enquête ari ikorwa muri Congo nyine yiri yaje kuvamo mapping report kunyego bihagarike noneho uragenda barimbura nabo batutsi nyine umusubizo uko kwezi kwa 8 wavuze ndetse no muri uko kwa 10 no muri iyo tariki kuri iyo tariki ya 10 zo kwa 12 hagamije nyine kugira ngo abanyamerika bavuge bati genocide irakomeje kawe nubwo abo muri MNDCD nabo kuko bari bakora amahano nibyo ariko ntabwo yanganaga nuko yavugwaga ahubwo abandi ba genocide bari baratsembye abahutu niyo bari bakomeje no gutsemba abatutsi nyine mu rwego rwo kugira ngo bamara urubanza abo batutsi banyekongo noneho bityo Amerika ibarengere reka ngushyireho nkuko wari ubisabye mu kanya ngushyireho ako ga clip iyo clip ya General Habyarimana yavugiye kuri radio Nyarwanda ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 2016 na uko ni karekare mukumve ni yarahigereye rwose twongeye tumugarure mfite clip z'ebyiri niba ngombwa byose ndazishyiraho kugira ngo nyine ibyo bintu byumvikane avuga uko byagenze aho mudende za nkamira no muri yoka ya Isiraheli igoma uko bahiciye no muri yego nta muvuga izina yuko twe turarivuga iryo zina uwo muri yotena murekezi ntibayivuze wenda musoni wa buri yotena murekezi yari umukongomani w'umugogwe wari wafashije inkotanyi kurwana iriya ntambara nyine zarwanye na leta y'u Rwanda bagafata ubutegetsi mu 1994 niryo grade ryose rya ry'ubofisiye rya lieutenant yari hawe na muri APR ntabwo ari umuntu rwose wari ufashwa ako kanya noneho haza kuvuga ati narabafashije ndi umukongomani ngende guma hano iwacu mu Kongo mwakunye Kongo kawe nubwo hano hari impunzi z'abahutu zuzuyemo nyine intagondwa zishaka kwica abatutsi yemwe n'abatutsi banyiye Kongo ariko dufite uburyo bwo kwirwanaho ntabwo shaka kuva hano muri Kongo iza Kayumba Nyamwasa rero n'aba esporte n'icyo cyose baramurangiza bamwicana n'abasirikare bari bamurinze noneho bashurira abandi basigaye nyine babazana aho muri za mudende Jonathan sinzi niba mbere yo gushyira iyo clip wenda utagira icyo urenzaho kuri ibyo ngibyo kuri uko kuntu bishe uriye tena mu gihekezi kugira ngo nyine bereke abakongomani yuko nta burenganzira bafite bwo gukomeza kuvuga ko ari abakongomani kawe nubwo Kayumba yakomezaga kubibeshya nyine avuga ngo yagiye abumva ngo aganya nawe hija muri ryo Jonathan
urakoze nanone muvandimwe Joseph nibyo koko uyu lieutenant murekezi yanze bamuhatiye gusubira mu Rwanda n'abasirikare be we aranga babwira ko we ari umukongomani kandi nta mpamvu ituma asubira mu Rwanda bamubwira batereka noneho tugukosore twereke n'abandi bamwicana n'ama escortie kandi ndagira ngo nkwibutse ko ahangaha Kayumba yabikoresheje ubu bwicanyi yabukoresheje na bamwe mu mayeskoti ubwo Jean Paul natubera imfura nawe azagira icyo bivugaho kuko
yego
aba bahungu babagogwe ni bene wabo kandi cyo gihe bicwaga bakayumba yakoreshaga abandi bana babagogwe mu kwica bagenzi babo
yego
ari Jean Paul ari na Théogène warese Kayumba utayomba bazaze bashobora gusobanura ibyaba bagogwe bishwe icyo gihe kuko hishwe abana benshi b'abasirikare barenze section yose abandi basigaye bemera kujya mu Rwanda kuko nta bundi buryo bwari buhari bari bamaze kubona ko bagenzi babo babishe n'uwari ubayoboye
hashize iminsi mike yabicirwa aho ngaho za mudende yego
abo rero nibo baje n'abaturage na bene wabo harimo n'abaje nyine bajya muri no nkambi ya mudende mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa nako kutuzuye babicira mu nkambi ya mudende abacitse ku icumu nibo bajyanye ikiziba ndetse n'ibyumba
yego reka dushyireho Habyarimana noneho atubwire nyine nawe uko yabibonye uko byagenze aho za mudende nkamira no mu nkambi ya Israel kuri Goma
imbere yo kugira ngo nkubwire uko mbibona nakubwira ko isha cyabaye nuko noneho yagiye karasa impunzi mu nkambi aho zari zagiye kubaza kugeza akababaro kazo ku ngoro ya HCR ku misozi ituwe n'abantu akabikora ku manywa y'ihangu ariko nakubwira ko atari ubwa mbere Kagame akoze biriya bintu Kagame yatangiye kurasa impunzi z'abanyekongo kuzica kera kuva ndetse navuga mu mateka ya vuba kuva muri mwaka w'igihumbi kimwe 1996 ubwo yateraga Kongo nibwo yatangiye kwica abambere b'abanyarwanda b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yaramanjije arasa abantu bari mu nkambi bitaga ka Israeli hariya kuri Goma abarasa ku buryo butaziguye rwose barapfa barashira abasagutse bakeya abajyana kubafungira mu Rwanda bukeye yagize atya arasa izindi mpunzi zari mu nkambi ya mudende azirasa nijoro avuga ko ngo zarashwe na ni interamwe zo muri FDLR nazindukiye yo kuri iyo nkambi mu gitondo baraye barashe nijoro mpageze abari barokotse barambwira bati abaturashe twababonye n'abasirikare bacu
icyo gihe wari ministre w'ingabo cyangwa ari ukiri secretary wa Kagame
icyo gihe nari directeur general muri ministeri y'ingabo ntabwo nari nakabaye ministre ku ntuza secretary d'etat cyangwa ministre hari muri 1990 mwaka w'igihumbi kimwe 1996
icyo gihe rero barakubwira bati abaturashe twababonye ni bariya nawe urabyibonera uje watanze raporo mu bigenda bite kugira ngo icyo kibazo yakitwayemo gute umaje kugera aho bintu byabereye waba gutakira n'iki byagenze bite
nari nahageze imbere birumvikana nk'umuntu wo muri ministeri y'ingabo wari directeur general kuko directeur general mu by'ukuri icyo gihe niwe wari ushinzwe ibintu bya vuba byihutirwa muri ministeri noneho mpageze maje kubibona amasaha yigiyeyo hageze nk'amasaha abiri ba perezida wa repubulika yarahaje azana na vice president ndagenda ndababwira nti ariko nkurikije ibyo wambwiye nkurikije nuko nasesenguye uko ibintu byagenze biragaragara ko nta bacengezi bageze hano kugira ngo barase abantu nta FDLR yageze hano biragaragara ko abantu barashwe n'abantu bari hano hafi ndetse impunzi zo zirambwira ko barashwe n'abantu bavuye ku misozi muri position za gisirikare icyo gihe narabivuze mbona ari Bizimungu wari president ari vice president kuko nibo bombi nabibwiraga mbona batabyishimiye ariko nyine ndababwira nti ndiko bimeze ndabaha raporo y'uko ibintu bya ibyo nabwiwe n'isesengura nakoze kuri tera noneho muri icyo gihe cyakurikiyeho ndetse byari bigiye kungwana nabi kuko hashize iminsi mike bavuga ko mushaka gukora coup d'etat mufatanyije n'abacengezi ariko ari ukugira ngo banyihimbure kuri icyo kintu nari navuze ariko ubwo birahita bukeye izi mpunzi zarongeye zicirwa mu nkambi y'inkamira nabwo nagiyeyo inkamira ni hafi yo mu bigogwe
yuvuze impunzi zirongera zicirwa hafi y'inkamira ni impunzi buri gihe z'abanyamurenge z'abakongomani bavuga ikinyarwanda
ni impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda si abanyamurenge gusa harimo baba bavuye Masisi aba muri za Jomba Bagogwe n'abandi benshi bari aho ngaho muri izo nkambi ariko benshi bakaba ari impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko b'abatutsi kuko nibagiwe kubivuga haruguru bavaga muri Kongo bavuga ko ngo bahunga ko aba interahamwe ko aba hutu bashaka kubamara ariko nacyo cyari ikibazo ndivuze kukigarukaho Kagame yateraga kugira ngo asobanure impamvu ari kujya gutera muri Kongo bo ubwo rero kuri nkamira naho baragiye nkuko byagenze kuri Mudende barasima impunzi nijoro nabwo narahazindukiye bambwira nabo nkuko abimudende bambwiye barambwira bati ndore inka nkamira hano hakikijwe na position eshatu z'abasirikare ba APR icyo gihe niko bitwaga kandi ikigo cy'ibigogwe kiri hirya yaho abantu b'abacengezi cyangwa se b'abahutu b'interahamwe ntibari kwinjira ahangaha ngo tube tutabona n'intumbi n'imwe yarashwe ngo tube tutabona n'isasu ryavuye ahandi rikarasa ahantu ku buryo bwagaraga ati kandi bati kandi abo bantu twagiye tubabona bamwe dusanga
wari urimo kutubwira ko icyo kibazo atari gishyashya yuko icyo kibazo cya kimudende na nkamira ari ikibazo kimaze igihe kirekire
kuri nkamira rero ubwo naho bwarakiye nk'uko nabivugaga mpageze abarokotse basobanurira yuko ababarashe bavuye muri pozisiyo za gisirikare ndetse ko bamwe bavuye no mu bigogwe ku kigo cya bigogwe kiri hafi y'aho ngaho nkamira nanjye mbigenzuye nk'uko nabigenzuye hariya Mudende nsanga koko amapozisiyo uko ari atatu akikije iyo nkambi n'ikigo cya gisirikare kinini cya bigogwe kiri hirya yayo nta muntu ushobora kwinjiramo imbere muri ayo mapozisiyo ngo yiciremo abantu bari mu nkambi hatagira n'imirwano igaragara hatagira n'uwicirwamo n'umwe muri abo bateye n'umwe wo kugira ngo azaba ari nta wari uhari warasiwe aho hantu cyangwa wakomerekeye aho hantu nta n'amasasu wabonaga agaragara ko habereye imirwano hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare n'abo ngabo bari bateye bavuga bateye bo muri FDLR nta numwe nta cyabigaragazaga icyo wabonaga gusa wabonaga intumbi ariko kandi nazo ukabona bagiye bazirasa bazegereye abantu bari aho ngaho ariko bitaturutse ku mirwano ubwo rero nabyo wa perezida n'ubundi yaraje Bizimungu na Kagame vice perezida minisitiri w'ingabo ndabibabwira icyo gihe bwo cyokora nti baravuze batari ku bintu byumvikana koko tugiye gukora nkete ariko iyo nkete ntabwo yigeze ikorwa birangire bigaragaze uko byagenze uretse ko njye kuri njye nta nkete yindi yari gukorwa kuko nari nabahaye raporo ya nkete ariko ubwo byagenze gutyo birarangira impunzi njyewe nari nzi ko zicwa n'abo bantu ariko ubwo byatumye nshaka gusesengura navuga nti kubera iki izi mpunzi zikomeje kuraswa kandi zikaraswa n'abasirikare ba APR
Jonathan rero ngira ngo urabyumvise rwose nta kitari muri iryo jambo rya General Emmanuel Habyarimana wigiye yo gukora kete akabona iryo kinamico ikinamico na ndengeye nka na Colonel ndengeye nka yavuze twarabishyize mu kiganiro cy'ubushize ko niyo ngombwa turabigaramo n'uno munsi afite agaclip we kagufi ka minota nk'ibiri
ndabarira rwose umpa akanya gato niba nkundiye
yego ngaho
ndeka nanone nshimire General Habyarimana nubwo harimo aho yibeshya ku mwaka avuga 96 ariko ari 97 ariko 96 ni naho byatangiye ni nabwo byakorwaga
byatangiye yego
yagiye yibeshya mu gihe cy'umwaka ariko noneho
yego
urumva uko bisobanura mu byukuri wenda yaba afite impamvu atinya kuvuga Kayumba
yego
ariko Kayumba ubwo arabyivugira
arabyivugira
Kayumba aragira ati icyo gihe nagerageje kumenyana nabo
ndavuga
mu batutsi b'abanyekongo bari bavanywe muri Kongo bajyanywe muri inkambi ya Mudende ngo akajya baganiriza akajya basura kugeza igihe baterewe
baterewe
ngo kandi icyo gihe yaranariyo uwo ni ko avuga
yego
uwo ni Kayumba icyo yongeraho nyuma nuko avuga ngo bagerageje kubafasha gushyingura abantu abapfuye
kinamico
n'abandi barabafata bajyana ikintu
yego
none se ni ikihe kimenyetso kindi abantu bategereje kugira ngo babone ubwicanyi bwa Kayumba nawe ubwe yivugira ati icyo gihe nari nahari nariyo baterwa ntasobanura ni bande babateye ni bande babishe arabica hejuru kandi yabanje kwimenyereza kubimenyereza no kujya baganiriza no kujya basura kugeza igihe baterwa aya ni amagambo ya Kayumba ubwo yavuze ejo bundi none abadukurikira bumve ese dukwiye koko guhishira aya mabi ya Kayumba na Kagame na Kabarebe n'abandi bambari babo ahubwo ikindi twibagirwa nuko muri iri yitwa ry'abanyamurenge n'abagogwe n'abanyekongo bose bavuga ikinyarwanda ari nako basahuraga n'ibintu byabo n'inka zabo ibi nabyo wabaza Jean Paul turayishimye Scotty ya Kayumba na Theogene Rutayomba ndetse na Frank muramu wa Kayumba kuko bafite uruhare muri ritwarwa ry'inka z'abagogwe n'abanyamurenge icyo gihe zashimutwaga zijyanwa i Bugande icyo gihe yari Kayumba na Kabarebe na Kayonga nibo bazishimutaga bazijyana ndetse baje no gucira Kayonga urubanza rwa Nyirarureshwa ku byizo nka z'abagogwe n'abanyamurenge ntibyagira icyo bifata ahubwo baza gutekinikira ibyaha Koloneli Nyamurangwa ngo yibye inka ebyiri ngo z'abagogwe bamukuraho amapeti baramufunga Nyamurangwa abivamo yigira mu yifatira bibiliya abapasiteri ajya kubwiriza
none n'ejo bundi baramusubiriye baramufunga
wumve namwe iri tekinika n'ikinamico rikomeye cyane ku maraso y'abana b'abanyarwanda n'abanyekongo aha ngaha Joseph turavuga cyane ku bwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda tukibagirwa abahutu bishwe baba abahutu b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ndetse n'abahutu bo muri kariya karere bishwaga bitirirwa ngo ni abacengezi bakarimbura umusozi wose
bahinduka Gisenyi ku bwinshi Kayumba Nyamwasa ari bubikuriye yego nubwo hejuru yari Kagame yari uwabikoraga ari Kayumba Nyamwasa ibyo ngo niwe wiceceke ngo ikinyoma gisugire gisagambe sinzi icyo twageraho ntituzigera tunabyemera ahubwo aruvuze ndumva kuri ibyo bintu birimo n'inka nabyo Habyarimana bivuga reka we nashyiraho clip na indende gatoya mbere yo gushyiraho iyo ngiyo nayo ivuga by'ikina mico mu bucengezi ya ndenge inka ariko ishyireho ndumva hari clip ivuga ibyo by'inka gusa naho bavuga abanyamurangwa n'abakayonga Habyarimana yibagirwa Kayumba yibagirwamo Kayumba nabo nabo ba Scott we baturayishimye bashimutaga inka bakagenda bazikubita inzira yose bagize ijyana bazijyana Uganda nabo reka dushyireho
byatumye nshaka gusesengura navuga nti kubera iki izi mpunzi zikomeje kuraswa kandi zikaraswa n'abasirikare ba APR naje kuzambaza bamwe mu nkambi impanyuze cyangwa abandi bantu bake bari baravuye Kongo bansobanurira ko naho muri Kongo bavayo mu by'ukuri bagiye abasirikare ba APR bakarasa bakabakikiza bakabarasa bakavuga ko ngo ari aba impunzi z'abanyarwanda b'abahutu bariyo bafatanyije n'abahutu b'abanyekongo babateye ariko mu by'ukuri biza kugaragara ko nabwo aribo babarashe kugira ngo babazane mu Rwanda bazasobanura impamvu ituma baje gutera muri Kongo. Iyo niyo yari impamvu nyamukuru bari bagamije. Indi mpamvu bambwiraga yagaragaye nuko izo mpunzi zo ntabwo arizo zabibwiye ariko ni njyewe wabibonaga nuko Kagame yifuzaga kugira abantu b'abatutsi baturutse Kongo agira inkuza ingo afata bunyago
afate bunyago abakoresha icyo ashaka. Niyo mpamvu se Emmanuel Habyarimana wari wakoze akazi kenshi muri iriya ministeri y'ingabo wakurikiranye ibyabereye mu gihugu twibutse yuko uri mu basirikare ba guverinoma ya Habyarimana yaje gushinjwa ubwicanyi butigeze uhunga igihugu uri mu bantu babaye mu ikubitiro binjiye muri APR baragufata ndetse bagukoresha n'ibikorwa byinshi byo kugira ngo bamenye uko igisirikare gikora ku gihugu giteye. Niyo mpamvu buriya ziriya nkambi za Mudende aho ngaza nkamira ndetse bavugana za Nasho bakavuga na za Gihembe Kagame yagiye akwirakwiza abo bantu b'abanyarwanda bavuga abazayirwa bavuga ikinyarwanda kugira ngo azabifashishe. Nawe ni kubibona cyangwa n'ibyo abantu bivugiraga gusa n'ubu wenda twebwe abanyamakuru twajyaga tuvuga tuti nibirindira agenda agaba hirya n'ino mu gihugu
mbo niko bimeze. Icya mbere ubwa mbere abarasaho Imudende cyangwa se hari inkamira kwari ukugira ngo yereke amahanga ko abagiye muri Kongo kurengera abantu cyane cyane b'abatutsi bakomeje gutsembwa niko yavugaga we. Icyo gihe rero amahanga yo ntiyabibonaga ntiyaraza amayira arimo ntiyaraza uko bigenza yewe no mu Rwanda imbere abantu ntibari bazi uko bigenda yewe n'izo mpunzi ubwazo ntabwo zari zibisobanukiwe uretse abo babibonaga bakabumbwira bati ariko abaturashe turabona baturutse hano ariko ntibatekerezaga ngo barenzeho ngaho. Njyewe rero kubera yuko numvaga icyo kibazo cya geopolitiki namaze kubona yuko Kagame ari gushaka urwitwazo rwo kugira ngo asobanure impamvu ituma aja muri Kongo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ahubwo nta nubwo yishe abantu aho ngaho gusa
we watubwiraga yuko impamvu nyamukuru Kagame agenda yifashisha abo bakongomani bavuga ikinyarwanda akagenda bakwiza hirya yaragiye bakwiza hirya no hino mu Rwanda akabashingira inkambi Imudende Nasho ndetse na za Gihembe za Byumba ari uburyo bwari uburyo bwo kugira ngo abone ukuntu azabifashisha igihe agiye gutera Kongo kandi amahanga nta kintu yabyumvagaho ndetse n'abantu bo mu gihugu imbere ntago babyumvaga. Nkawe Emmanuel Habyarimana ko abantu bakoreraga mu gihunga kandi icyo gihe koko birumvikana hari ibikomere byinshi icyo kibazo warakibonaga ukagisesengura ukakibona gutyo cyangwa ubu ngubu aho maje gutuza ukabona uko ibintu byagiye bikurikirana uruhererekane nibwo ucyumva cyane kurusha cyangwa icyo gihe warabibonaga ukavuga uti nubwo wenda umuntu atabisakuza cyane ariko ikibazo ndakibona kuri ubu buryo
nkuko nabikubwiye narabibonaga ko impamvu ya mbere yashakaga kugira ngo agire abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abagire mu Rwanda kwari ukugira ngo abone uko asobanura impamvu aje gutera muri Kongo. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri kwari ukugira ngo abo banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko abenshi bari abatutsi azaze abakoresha mu ntambara muri Congo kandi nabakoresha batabyanga kuko bazabavuga bati bari abantu n'ubundi bashatse kuturasa kuduturukisha mu gihugu cyacu none reka natwe tujye kurwana kugira ngo tuzahasubire. Icya gatatu ni kiriya kibazo gikomeye cyo kugira ngo yereke ari Abanyarwanda abatutsi bari mu Rwanda ari n'abatutsi abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi bose bumve ko Kagame ari we mucunguzi wabo noneho no ku isi no mu karere hose babyumve gutyo bumve ko ari ugomba kubarengera. Izo mpamvu zo nazibonaga n'icyo gihe yego nyuma uko igihe cyagiye gihita nagiye mbona ibimenyetso bihamya si musiga kurushaho ariko n'icyo gihe niko nabibonaga niyo yituma ndetse niyo namubwiraga nti ndure abateye naba nabo baje kwica impunzi atifuzaga ko bigera kure. Uretse nabo kandi bo mu nkambi yicaga nakubwira nabariya mu bigogwe yaragiye kubera ko bagogwe bari bafite inka nyinshi kandi mu by'ukuri bari basanzwe mu Rwanda batumva neza imigambi ye baragiye inka barazinyaga n'abagogwe bamwe barabarasa bavuga yuko ngo barashwe n'abantu bavuye muri Congo baje gutwara inka bakazinyaga kandi baje no kubica kubera ko ari Abatutsi. Nyamara inka zari zatwawe na Kayonga wari umukuru w'ingabo muri ako gace kandi n'abantu bishwe n'abantu ba Kayonga ariko atumwe na Kagame. Kayonga icyo gihe baciye urubanza rwa nyiraruswa ariko inka barazigumana Kayonga bamugororera kujya kwiga mu mahanga agarutse aba umujyanama mukuru kwa perezida ndetse aza kuba n'umugaba mukuru w'ingabo. Ikikwereka rero ko ibyo bintu byose byari muri gahunda ya Kagame ubwo turi buze kubisesengura kure.
This is a camp of defenseless people. This is a camp of people who are not claiming any property in this country, who are waiting to leave and go to another country. Somebody comes and kills them here. So all we are saying is that we are trying to stop genocide. We are not fighting a war. We are not fighting people who have got a political agenda. We are not fighting people who have got an economic alternative program to this country. We are fighting genociders. And I want this thing properly emphasized and made very clear to whoever is interested.
Jonathan, mugenzi wacu Habyarimana twonge tumushimire yankete ye ariko tunamwunganire tuvuga yuko wari uri ukora ibyo byose muri ako karere ari impanga ya Kagame Kayumba Nyamwasa nk'uko maze kumva aho ngaho hari habeshya itangazamakuru mpuzamahanga. Jonathan rero ijambo ni ryawe. Ikindi yavuze ibyizo nka ntabwo abazi ibyo bose bavugwa igihe navuga indi kanzi yuriya w'umuganga ubanza ni umukoloneli w'umajoro Richard Sezibera uriya wanabaye secretary general muri East African Community nawe ari mu bibye nka muri Gishwati nawe arimwo ababye. Jonathan, ibi bintu hari ikintu binyibutsa abantu bakaramajongo ni n'abantu mu majyaruguru ya muri Uganda baturanye na za Sudani ndetse hari n'ahaturanye na Kenya. Abakaramajongo ni abantu nyine nabo n'aborozi b'abanyamanyama bari inyuma cyane basigaje inyuma y'amateka ariko muri iki gihe banabonye na za Kalashnikov kuva zakogera ku bihe by'intambara za ba minini n'izo zindi zakurikiyeho. Abakaramajongo bavuga ko inka zose ari izabo bahora mu ntambara idashira bakajya kurwana n'andi moko muri za Kenya n'ahandi hose bashoboye kugera naho muri za Sudani bakanyaga inka bikaba mbese nka byacu bimwe bya kera byo kubarwa bugire n'abandi kuko inka zose ngo ziba ari izabo abazifite ngo barazibibye. Kayumba Nyamwasa nizo muramaze z'abatutsi nawe wagira ngo ndabakaramajongo dore ko Kayumba Nyamwasa ako karere ngo yaba yanagategetsemo ngo akanakibamo dore byose bijyana n'ubusambo n'igisambo gikomeye cyane. Jonathan ijambo ni rya. Jonathan uretse mushake gatoya reka mushake gato yagombe kuba yavuye yavuye kuri radio reka mushake gato ya uri ari ho nyumva ariko atabajiye kuvuga reka mushake gato ya Jonathan ndabona ugarutse reka ngufungure mikro nanone ndabona ugarutse uranyumva noneho
ndakumva neza nari navuye muri
studio ibyo karamujonge navuze
mbyumviseho gatoya ku gice cya nyuma
ariko ya clip ya Habyarimana yumvise nyine y'ubushimuse
nayumvise iyo nari nsanzwe naranayumvise
yunganira ibyo uvuga yego
cyane rwose ni ibyo avuga ni ukuri gusa aho nuko atinya kuvugamo Kayumba kandi niwe wari ubikuriye ibyo byose ni ibyo byakorwaga
niwe wari ubikuriye
uretse ko Kayumba wenyine nubwo ari ikigwara atinya kuvuga uko ariwe wakoze ubwo bwicanyi ariko avuga ko hano ngira ngo wabikurikiyeho aremera ko yari ahari ari nabo wari umaze igihe aneka abo bantu abimenyereza
yego
ngo abaganiriza abasura kugeza igihe batererwa bakicwa noneho nyuma akanavuga ati kandi icyo gihe nari nahari bicwa nyuma akavuga ko ngo yaje kubagirira neza kubafasha guhamba babo nawumva ubwo bugizi bwa neza aha rero nshimire nyine General Emmanuel Habyarimana kandi nshimire
n'abandi atashoboye kuvuga turi buvugire
rwose oya niba bimfura n'ibindi bazabivuga kuko bazi byinshi kandi barabibonye ntabwo bagakwiye gutinya kuvuga Kayumba kuko niwe wari ukuriye ibyo byose niwe wabiyoboraga n'iryo sahura ry'inka barabizi neza kandi twese turabizi even nabo n'amayisikoti ya Kayumba barabizi baranabyivugiraga ariko noneho ikibazo ni ubu ngubu ko badashobora gutinyuka no kubivuga uko izo nka hafi w'inka nyinshi cyane nyinshi rwose
banica n'abantu banica n'abashumba bazo
n'akabarebe cyane ko Kayunga n'akabarebe ahenshi banasahuriraga Kagame ibyo byose ni ikigaragaza ubugome n'ubusambo ubutarimo no kugira
impuhwe rwose ni bibagatoya narimo
birajyana Joseph birajyana kuko ni nabyo nyine twagiye tuvugana mbere n'icyenda na kane intambara irangira ubusahuzi bwakozwe n'ubwicanyi bwakorwaga muri Kigali n'ahandi nibyo by'ibi ngibi turi kuri ibi bintu by'abagogwe n'abanyamurenge n'abandi banyekongo bavuga ikinyarwanda ibyo bagiye bakorerwa Joseph nkubwiza ukuri n'agahomamunwa nkatwe twari abasirikare twarabikurikiraga nabavaga muri ibyo bikorwa harimo abatubwiraga nyine uko byagenze barira bavuga uko bashowe muri ako kaga ko kwica bagenzi babo cyangwa bene wabo ukibaza uti se iki gihugu turimo aba bantu batagira uwo bagirira impuhwe ko barica abatutsi barica abahutu barica abazungu baje aba bantu igihugu kizubakwa gite
batibagiye kwiba
ukabyibaza bikagushobera ariko abana babaga bakoreshejwe muri ibyo bintu babaga barabaye barahahamutse harimo abo bagiye bagarura kuko icyo gihe nari umwarimu bagarura muri training wing baje gukora nk'amakosi ariko ugasanga barahahamutse babaye ibikange
yego
ukibaza ute se ibi bintu bizarangira bite bizahera bite
bahuye na nyamunsi
kibabaje nukumva ubu aho Kayumba ari mu buhunzi avuga ngo ari bararwanira kugira ngo abohore abanyarwanda ingoyi yabashyizeho agahinda n'amarira n'ubwicanyi yabakoreye aki rimangatanya abeshya none se
ariko akagira n'abimufasha muri
jenoside ninde wamuha umwana we ngo amujyane kuri urwo rugamba yumva yajyaho abo bose abeshya ni abacitse ku icumu ry'ubwicanyi yabiciye
nibyo barangiza bakajya kuri radiyo yacu twashinganye nawe yarangiza akayishimuye ubusambo bwe ni igitangaza bakajya kuri iyo radio badushimuse bati General Kayumba arahumuriza impunzi z'abanyekongo ziciwe mu nkambi ya Kiziba. Bivuzwe nande? Bivuzwe nyine n'uwamwihebeye mu kumufasha kubeshya ari we Serge Ndayizeye. Ntabwo ibyo bintu rwose tuzagira na rimwe na rimwe tureka ngo bihite.
Afite ikibazo ntabwo Serge agomba kuba afite ihungabana nk'iryaka kagugu nyine kagiye gahungira mu maboko y'abishe ababyeyi bako.
Tuzabigarura
buri gihe iyo uvuze Kayumba arasara
nakwibuka
Kayumba niwe wamwirukankije imisozi ya Kongo akaruhukira i Kinshasa agakizwa na Ronnie bakamutera bakamugeza muri Amerika ubu akaba ari we uvuga ngo Kayumba aje guhumuriza. Ese we yaba yaramuhumurije
ngo aje guhumuriza reka tubarikiye
abantu bakwiye guhaguruka cyane cyane abantu bo muri opposition bakwiye guhaguruka bakamagana aba bantu bateye batya. Ntabwo amaraso y'abanyarwanda ari ibitambo by'abantu bagomba gufata ubutegetsi buri gihe bitwaje kumena amaraso y'abanyarwanda ahubwo aba bakwiye gufatwa bagashyikirizwa inkiko bakasobanura ibyo baba barakoze muri ibi bihe byose. Ni nayo mpamvu n'ubu ngirarika umuntu wese wari umusirikare uzi neza ibi bintu uko byakozwe akwiye guhaguruka akamagana Kagame akamagana Kabarebe akamagana kariya gatsiko kose akamagana na Kayumba uri mu buhunzi uyu munsi wa none
agatsiko ka FPD
mashya ashinyagurira abacitse ku icumu ryabo yarimbuye.
Reka ngushyireho ngushyire yego
akiri mu nzira asenya pozisiyo akoresheje akoresheje DMI.
Yego akoresheje DMI nibyo cyane ndetse kuri we ikibazo ni Kagame bapfuye ibintu bidafite aho bihuriye mu by'ukuri no kumena amaraso kuko bose n'abamenyi b'amaraso nibakanywa musaya bombi ni umwe ni impanga yundi rwose kuri icyo kintu cyose bagihuriyeho bapfuye gusubwa ubutegetsi bwo gushaka kujya ku ntebe kuko intebe ni imwe gusa ikingira abicanyi nk'uko ikingiye Kagame ino myaka yose Kagame nawe yashaka na Kayumba nawe yashaka kuyijyaho vuba vuba ngo bityo ashyira umutima hamwe niba kiwugira ashyira umutima hamwe nyine kuri amahano atagira ingano yakoze tuzanabigarukaho cyane mu kwa mbere Jonathan. Turarikiye inshuti zacu rwose kuri mu kiganiro cyo kwa mbere aho tuzakubitira ikindi kinyuma rwose ku musozo nako ku mutwe wacyo aho kuri yo radio na Kayumba Nyamwasa avuga ngo yuko ngo atigeze ajya kurwana muri Kongo twigeze kuvuga yuko abeshya tuzongera twerekane ko abeshya ko muri Kongo ntagiye atahabaye kuva mu myaka ya za 90 kugeza ahakoze amahano yose kugeza muri mbi haba mu ntambara ya mbere yayowe haba mu ntambara ya kabiri yayowe byose tuzabyerekana ku wa mbere utaha Jonathan aho kare gaciye muri reka tugaruke muri aho ngaho muri imudende aho ngo abaturutse nyine abamucitse ku icumu bakagera za Kiziba na za Gihembe aho nyine baturutse aho imudende aho na ndenge nk'abivuze tubigarure rwose kugira ngo twongere tubyibutse tugarure
ahubwo wavuze amabata y'abacengezi akina ubucengezi ntacyo twigeze tubyavugaho ni ibyo wavuze ariko kuko yari ahari akina ubucengezi
mbese yari za bataye ubwazo
bataye yaraga misiyo yo gucengera igakina ibi n'ibi njye ndibuka sinari impari ntabwo ari muri rejiyo yanjye ya segiteri ariko hari igihe abacengezi bavuga ko abacengezi batera muri Gisenyi hariya mu Bugoyi hari inkambi z'abatutsi bavuye i Kongo eshatu imwe imbere ahagana imbere mu Rwanda indi hafi ku mupaka n'indi hafi ku mupaka rimwe higeze gutera abantu bavuga yuko ari abacengezi baraza bica abantu mu nkambi bubakiraho noneho bagera aho bica abantu abaturage basohotse b'impunzi basohotse barababona mw'abana babo noneho baje babwira bati mutubwire abacengezi banyuze abacengezi banyuze abanyuze abisha umuturage ateka rekaka murabeshye n'abantu batu kose natere twababonye harimo umwana wacu imasisi ndamuzi witwa kanaka kanaka eh bwumvise bivuzwe gutyo bazanye makamyo izo nkami izo mpunzi zose bazipakira makamyo bajyana ibyumba barongera barabavangavanga babuza ONG zarizo zose kugera ku izo nkambi n'ubora batinyutse bakavuga bari ziya mpunzi ziri ibyumba niba zigihari nibo kandi nibo batubwiye umwe umwe ibyo byo n'ubucengezi kandi nibo kandi bagitirira abacengezi kandi ari batari yabo ikina ubucengezi aho niho natanga urugero numvise abantu bambwira sinubwire ngo nari mbari
Jonathan ngira ngo urumva ko bakinye ubucengezi abana bica ababyeyi babo bica imiryango yabo mu byo Kayumba Nyamwasagi avuga ngo Kagame rwose ngo agira nabi ngo atuma ngo abana bica imiryango yabo uwo ni wabikoraga Jonathan Kayumba Nyamwasa ubwe ni wari ubikoraga
Erega Joseph Kayumba yari ari kuri sere aho byakorerwaga
Yego
niwe wari kuri sere aho ngaho byakorerwaga
Yego
aho wumva ngo yasuraga iyo miryango yagendaga muri iyo miryango ngo abaganiriza agira gute mbere yuko baterwa niwe wari uhari
Yego
na maneko zizunguruka zireba uko ibintu uko operasyon zakorwa
Yego
Yes abangaba rero aba ubu buhamya bwose wumva Joseph ntabwo ari ibintu bishyashya wenda nibishyashya kuri wowe ariko ni ibintu tuzi ni ibintu tuzi wana kwibaza utese ni ikibazo nanjye mpore nanibaza ese ubu bwicanyi bukorerwa buri bwoko bwose bw'abanyarwanda bugakorerwa abanyamahanga buba bugamije ni iki bakuramo uretse ko gusahura ariko gusahura ugatwara inka ukica abantu 50,000 ugasahura inka 1,000 kuko izo ahubwo abo bantu niwareka izo nka bakaziguka basiga amahoro ukazijyana ariko abantu bakabaho
n'ukuri abantu ntibagomba guhana n'inka ku mugani w'abanyamurenge Deka Jonathan reka dushyireho Kayumba none tumugarureho nyine umugenzi wacu Ndenyinka Colonel Ndenyinka yavuze ko ngo bahabashanjije ati twicwe n'abana bacu niko bo izo mpunzi nyine zacitse ku icumu rya Kayumba Nyamwasa na Kagame niko zavuze biziti twicwe n'abana bacu bibeshya ntabwo arabacengeze ati bahise babatunda bajyana ibyumba no kuba muri ya nkambi ya Kiziba ariko icyo yibagiye nuko babajyanye no mu nkambi ya Gihembe nkuko kizigenza nyine wari rubikora mu mwanya ahubwo wa Kagame ari we Kayumba Nyamwasa we avuga neza ati niwe wagiye Gihembe na Kiziba reka tumushyireho twoje tumugarureho ubyo wumva ko wabivuga neza kuko dore nabihagaze yivuyemo mu yandi magambo ariko atazi ko tubizi neza
habaye mu nzishi z'abanyarwanda zigiye muri Kongo ibazo nibwo byabaye abantu rero baraje bahungira mu Rwanda bajya mudende naje kubegera no kumenya nabo cyane aho ngiriye za Gisenyi 1997 icyo gihe naje kubamenya nkajya mbaganiriza tukajya tubasura kugeza igihe aho baje guterwa baterwa mu kambi ya mudende icyo gihe nari naryo twageze gufasha uko dushoboye tubafasha no mu gushyingura ababo noneho niho haje kubaho abamwe bagiye ikiziba n'ubundi kandi yari hari abari barahabanje abari barambukiye mu ijwi ku ijwi bahunga baza hariya ikibuye abahavuye abandi nibara bagiye Gihembe ibiganiro twagiranye byari bihe bo twumvaga baravuye muri Kongo ariko Kongo kikaba ari igihugu cyabo
Jonathan urumva ko kuri yabivuze neza Colonel Ndenge inka ariko yari inkuru mbarirano nyirayo yavuze ati Kiziba na Gihembe ijambo ni rya urumva ko bivuga neza
urakoze nanone Joseph ahubwo ikindi na confirma hano nuko
yego
aravuga ati icyo gihe bahunga baza hariya kukibuye abari bavuye kwijwi aragira ati abahavuye nibo bagiye hari igihembe akagira ibiganiro ngo bagiranye bo bumvaga ko ari abanyekongo kandi ku gihugu cyaba ari Kongo kandi FPR DMI na Kagame wabo na kagatsiko kikaba kayumba ntabwo bashakaga ko aba banyekongo bagomba gutaha bari barafashwe ingwate urabikurikira neza
ndabikurikira neza
bari nkuko wumvise ko na General Habyarimana nkuko yaramaze no kubisobanura ndetse na Colonel Ndengenga barasobanura neza nkuko na Kayumba hanga harimo bivuga bari barabafashe ingwate badashobora kureka ngo basubire muri Kongo kuko cyari igihugu cyabo ari nabyo byabaye aha ngahe zo bundi muri ya nkambi ya Kiziba basabye gusubira muri Kongo ibyababaye nuko noneho uwo batitwikiriye ijoro babarashe ku manywa y'ihangu nibyo rero nagira ngo ngaruke abantu batwumve neza babikurikire neza aha ngaha
tuzabigaruka utabyumvise azabyumva
Kayumba yananiwe yabuze icyo abeshya noneho aravuga ati icyo gihe nari nahari nari ndiyo
yivamo yivamo
yarahongaho
yivuye mu cyane yego
icyo bagerageje mu kubafasha no kubafasha bigeze babafasha ngo bareke kwicwa ahubwo babafashije ngo guhamba abo bishe
abo bamaze kwica rwose ugume cynisme tugana ku musozo Jonathan reka twibukiranye ibyo bibazo twashubije rwose ku buryo bugaragara tunifashishije twifashishije ibyo tuzu bwacu tunifashishije abantu dushimiye no kuvuga General Habyarimana na Colonel Ndengenka twashubije ikibazo cya mbere twatangiye kino kigano twibaza tutese harya ubundi niki cyatumye izo mpunzi z'abatutsi z'abakongomani zihunga zarabihatiwe yewe na Kayumba Nyamwasa arabivuga nzabizana arabivuga neza nawe cyo kuba ko ariko ari Kagame wabihatiraga ntavuga ko yarabirimo kandi yarabirimo hari ibutaye yarabirimo arabyivugira hehe yivuyemo tuzabigaruka Jonathan mu kigano cyo kwa mbere ikindi kisubizo cyo na ku kindi kibazo cyo cya kabiri twagomba gusubiza ni uruhe ruhare rwa Kayumba Nyamwasa nk'umuntu wari ku isonga ya FPR DMI twe twayivuze ntabwo mu buhamya bwa Colonel Ndengenka na General Habyarimana byumvikanamo ariko ibimenyetso twatanze ni byose wari ubiri hejuru
warabyivugira Joseph Kayumba warabyivugira aravuga ko yarahari
arabyivugira yego
bakabafasha kubahamba
yego ikindi kibazo rero cyari kingiki uruhare rwa MNDCDR ni ruhe muri uko guhunga kw'abanyekongo b'abatutsi nabyo twabivuzeho gatoya niba wenda hari n'ikindi bifuza kongera wacyongera kuko icyo navuga ntabwo ari waryaga ntabwo ari Kayumba Nyamwasa n'abakayonga n'abandi bariye gusizo nka z'abatutsi z'ikiri no muri Kongo ziriya mpunzi z'abahutu cyane cyane muri MNDCDR kuko ntabwo impunzi zose zari zifite ubushobozi n'ubushake bwo kujya gukora amahano byakozwe mu by'ukuri n'interahamwe abantu muri MNDCDR n'abahoze mu gisirikare nyine nabo umuntu yafata gutyo MNDCDR nabo biraye mu nka z'abatutsi bameze kugera muri ziya nkambi bakajya batera abatutsi bakarya inka zabo ndetse n'abashumba bakabica ibyo byabayeho nabyo ntitubyibagirwe kugira ngo byose tuvuge ngo ni FPR DMI yabikoze ariko ibyo nuko twatangiye tubivuga ntabwo byari mu rwego rwo gutuma abatutsi b'abakongomani bahunga oya nabyo byari
ni nako bicaga n'impunzi z'abahutu b'abakongomani Joseph
yego bazitsemba bazica kuzitsemba ibyo nibyo aho navugaga ibya MNDCDR ariko FPR DMI yo yari nazitsembye noneho ikindi cyo ikibazo cya nyuma tugomba gusoza tuvugaho
wenda tuzana kigarukaho ese impunzi z'abahutu b'abakongomani zo zibahehe kuki zo mpunzi z'abahutu b'abakongomani zo Kayumba Nyamwasa atazivuga iza bashari gucika ku icumu rye n'abandi bari bafatanyije muri MNDCD nakuba muri FDMI izo mpunzi z'abakongomani b'abatutsi b'abahutu zagiye narabaje yo Jonathan nakoze kankete gatoya mbaza umuntu ese ntugiranije abatutsi b'abakongomani bari batuye muri Kongo abahutu bari abakongomani batuye muri Kongo hasigaye nkabangana iki umuntu nawe uhakomoka yambwiye ati rero atabahututsi ntibageze no ku 10% mu basigaye muri Kongo ndamubaza ntese ntabo batari muri Kongo bari hehe batabenshi bari mu Rwanda hafi ya bose bari mu Rwanda ndamubaza ntese ntabahutu b'abakongomani bo bahungiye ati abatarapfuye bari muri Uganda niko yambwiye ati nabo kandi ndambwiye ntese ntabasigaye muri Kongo bagumye aho ngaho bakapfiye bagahibira urwaje bangana iki ati yewe ati muri proposition ati abahutu bari benshi kurusha abatutsi eho sinamubajije niba bimeze nko mu Rwanda ari 80 na 20 cyangwa 70 na 30 ntumbaze ku ijana nibagiye kubimubaza ibyo ngibyo ko yambwiye ati abahutu n'abasigaye uko banganaga mbere nabo ni nk'icumi ku ijana ati bikabije 20% mu yandi magambo rero FPDMI bakayumva ngo na FPDMI abantu bavuga ikinyarwanda b'abakongomani aba bahutu barabishe aho batabashije kwica abahungira muri Uganda aho bangariye bari mu nkambi nazo ku mpamvu zitabaturutseho abatutsi nabo ku mpamvu batashakaga mu by'ukuri bakanabahatira icyo kora bo gukorana nabo bari mu Rwanda abanyamurenge babyanze tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha nabo harimo bagiriye nabi kandi nabo ntibabashe kuba muri Kongo mu by'ukuri naho hasigaye bakeye niko bimeze naho bari abadetuje mu by'ukuri barangara hirya no hino ariko bose ntibari mu Rwanda bari hirya no hino nabo cyangwa se harimo abahutu nabo nibyibutse nabyo niba hari akona nibagiye gatoya ari abo bahutu bakongomani n'abo batutsi bakongomani bose ntabwo bari kubahungiye mu Rwanda harimo n'agace gatoya kari mu tundi turere two muri Kongo nyine mu mashyamba no mu tundi turere mu byukuri ariko babayeho nabi nka za mpunzi nyine z'abantu bavanywe mu byabo niko ibintu bimeze ngayo amabi yakozwe na FPDMI ifite uruhare runini cyane ariko na MNDCD ikaba ufite uruhare wenda mu ntiyaha 30% muri ibyo ngibyo cyangwa 20% tuvuge ngibyo rero ku bintu bimeze impunzi z'abahutu b'abakongomani izo ziba hehe kuki Kagame Kayumba Nyamwasa atabivuga kuki se Jonathan abateruzi b'ibibindi batamwaza bati impunzi z'abakongomani zagiye bavuga gusaha impunzi z'abatutsi ari impunzi z'abakongomani nyinshi zitagira ingano izapfuye ni nyinshi cyane zitagira ingano zarishwe ku bwinshi izindi zihungira muri Uganda mbese Jonathan mubaze nka mwarimu kuki impunzi z'abakongomani b'abatu b'abahutu bo batahungiye mu Rwanda ijambo ni rya Jonathan
ngaze Nauru mu Rwanda. Wowe abantu bakise kicumu yababica. Barangije kandi
bagabicaga babatutsi bagiye guhungiye mu batutsi.
Nzi neza ko bakise kwicumu bahungiye nyine i Uganda kuko Uganda yo yabashije no kubakira ibafata neza.
Yego.
Ari nabo bagiye bagakurikirwa no mu nkambi zimwe na zimwe ziri Uganda bashaka kubicirayo.
Yego.
Urumva ibyo nabyo ni ibindi tuzagarukaho ahubwo
warukomoje
kubahetse Kayumba n'ubu ngubu agaramye hejuru yabo mu mujishi.
Yego, kuki batabibaza?
Batanatinyuka no kumubaza ibi bintu byose babizi. Harimo bamwe mu bavandimwe babo, harimo bamwe mu babyeyi babo, harimo bamwe mu nshuti zabo baguye muri ubu bwicanyi bwa Kayumba bakaba bamukikije bamushimashima badashobora gutinyuka kumubaza bati
aya mahano wakoze
ariko ni nabo babwiye ko hari umugabo cyurundi
yego
rero nagaho kandi ubu nibo mu byukuri usanga bataka abantu bavuze ukuri ugasanga mu mbuga za internet basaze batukana ni nabyo nigeze kubaza ikibazo ngo se intore za Kagame n'iza Kayumba zitandukana zite ko abo kwa Kagame uvuga ubwicanyi bwa Kagame bugacya bagufotse muvuga ubwicanyi bwa Kagame bwo kwa Kagame bugacya bagufotse ukibaza ute se aba bantu umwe ntabwo yasize DMI barayigendana noneho nabayiyobotse ugasanga barakora ibikorwa bimwe ukibaza ute se ibi byo aba bavuga ngo barashaka kuzatura abanyarwanda barashaka kuzafasha abanyarwanda bazabafasha mu biki ni ukuvuga ngo umwicanyi azajya asimburwa n'umwicanyi umwicanyi asimburwe n'umwicanyi ibyo ntabwo bishoboka ariko nta kindi gishobora gukiza u Rwanda uretse kuvugisha ukuri kuko ibikomere abanyarwanda bafite ni birebire ibikomere twateje ibihugu by'abaturanyi ni birebire urubwa abanyarwanda dufite bw'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi ku bihugu byo mu karere n'agahoma munwa nta kindi gishobora kutwomora ko icyo gisebo uretse kuvugisha ukuri tukagaragaza abagize uruhare muri ibi bintu by'ubu bwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwagiriwe abaturanyi kugira ngo tubashe kuramira u Rwanda rw'ejo ruzabe hagati y'ibihugu by'ibituranyi bavuga bati byibuze igihugu kirongeye gisubiranye umwuka w'amahoro ariko ntabwo tuzigera na rimwe kongere tubisubiremo duhagarika kuvuga ubwicanyi bwa FPR DMI kuko iyo tuvuze DMI tuba tuvuga Kayumba na Kagame kuko nibo bayubatse ukwiri yabiri mu gihugu nibi ngi mubona Kayumba yubaka hanze nibo bakoresha ikinyoma nibo bica abantu mu ikinamico barangiza kandi bakanakoresha agashinyaguro ko gukoresha bamwe mu bana b'iyo miryango kwica ababyeyi babo n'abavandimwe babo kugeza aho abantu bamwe bari mu gisirikare basigaye birasa bakiyahura kubera ko nta bundi buryo bafite abanyarwanda bakunda ukuri rero muhaguruke muze dufatanye uku kuri tugushyira habona kandi mugerageze kureba inzira yo kuzagangahura igihugu murano mahano cyahuye nawo nayo amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe
urakoze cyane bibane nawe Jonathan iki cyari kiganiro Kayumba Nyamwasa yongeye kwigarura kwigaragura mu binyoma ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi banyekongo aha twakomeza ku kiganiro cyanyuze kuri radio itahuka ku itariki ya gatatu z'ukwa gatatu 2018 aho kuri iyo radio twashinze dushaka ko igira indangagaciro kuvugisha ukuri icyo kinyoma gikomeye ibyo binyoma nako ku bwinshi n'ubugome bukomeye byahise tukaba tudashobora kubyihanganira mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera turabashimiye amahoro y'Imana kuri mwese kandi nshuti naho buta
This is a camp of defenseless people. This is a camp of people who are not claiming any property in this country, who are waiting to leave and go to another country. Somebody comes and kills them here. So all we are saying is that we are trying to stop genocide. We are not fighting a war. We are not fighting people who have got a political agenda. We are not fighting people who have got an economic alternative program to this country. We are fighting genociders. And I want this thing properly emphasized and made very clear to help.
Yorodani kuko watabara igitaragaza none twabaye nk'impehe nta muhozi nta n'umuhoza ushatse wese araturya kamira iyo dushatse kukuvuga ibigwi niko batwongeramo intumbi hari uwapfuye n'uwarokotse twise twahindutse inyama hari uwakwishaye n'uwatwishe bose biyungiye kutumara babahisha amazu y'imbohe none ejo mu gitondo bakabohorwa ngo bari imana izo mpanoke ngo batubanganye izina ryacu wijya magika ntitukuve wari umusore utagira ukubusa ari uburangaye no ku mutima none turiye mu ntwari turema zadundi mu kintu yararushoje nzarusoza.